uaminifu wako.
Wadumu vizazi vyote,
fadhili zako Bwana.
Siku zote. Tusiharakishe kutoka mahali hapa. Natamani tusifuate protocol sana. Tumwachie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Hebu mwadhimishe Bwana, mwadhimishe tu Bwana. Bwana anayetawala maisha. anayetawala familia yako, anayetawala uchumi wako, anayetawala nchi yetu, yuko mahali hapa. Nataka wote tuweke ukiri, Bwana unatawala kwenye taifa la Tanzania, Afrika. Bwana unatawala, Bwana unatawala. Natamani sauti ifike miisho ya dunia, ifike kote. Bwana anatawala, Bwana anatawala. Anda kumwambie Bwana, mwambie Bwana, tuendelea kumwambia Bwana unatawala. Ni ukiri wa kwako, Bwana unatawala, Bwana unatawala. Come on, come on, fill this room. Just worship him, acknowledge him. Anatawala, 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 anatawala Bwana, anatawala Bwana. Oh, anatawala Yesu, anatawala mfalme wa wafalme. Tumeweka ukiri siku zote, habadiliki, siku zote afananishi, siku zote anamiliki falme, siku zote ana umilele, ana umilele, ana umilele wa kila jambo, ana umilele wa kila jambo. Whatever I say to you, whatever I say to you, wena uhakika na uwezo wa kufanya. Whatever I say, kwa sababu anatawala kila jambo, kila jambo, kila jambo. Anatawala, anatawala mfalme wa mfalme, anatawala Jehova. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, 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 oh. Sauti za sifa Bwana toka ndani ya mioyo yetu, Bwana, mioyoni mwetu kunakotoka ibada isiyokoma, Bwana. Hichi ndicho kilele cha furaha cha mioyo yetu, kumwabudu Mungu. Just lift up your hands wherever you are and just worship him. Just worship him. Just worship. Worship. Yeye anatawala. Shuhuda zake ni amini, na utakatifu wake ndio ufao katika nyumba yake. Just somebody worship him. Just worship him. Worship him, somebody. Worship him. Worship him. Worship him. Natawala. 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 Milele. Natawala. Unatawala. Unatawala. Milele. Unatawala. Unatawala. Oh, unatawala. Milele. Unatawala. Acha Dar es Salaam ijue kwamba Bwana anatawala. Inua sauti yako zaidi kwa Bwana. Come on. Mile unatawala. Mile leote. Unatawala. Mile leote. For the last time, say unatawala. Somebody put your hands together and bless the name of Jesus, somebody. Yeye ni Mungu mkuu. Anaitwa Jehovah Adonai. El Shaddai. Jehovah Nisi. El Gibo. Yahweh. Hayo ndio majina yake. I want you to know that and put your hands together. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. He's Yahweh, the God of covenant. He's in this place, Yukohampa. I want you to bless his name. I want you to bless his name. Come on, I can't hear you. Sikusiki, Bwana, Anatamani. Kusikia sauti yako.